sa wera sapo e go'o lewru décembre hitande 2021 sakiraɓe keɗiɓe min jewti on heɗade actu jeune amen ñalawma hande mine wondi ɗo e Oumar Waygalo. Oumar, no beɗɗa?
Mbiɗa selli basu fo waɗay Ali Cissé.
Oumar, hoɗo wonko joganɗa sakiraɓe amen ɓe hande?
Sen gatti junggo meɗen yaade le sakko so sembe kabaruji ɗi anni wattu joni hono haala ko woodi e leydi Mali ndi ko nayri bangal battuji mawɗi anni lanninede ɗi hakkillaji sukaɓe kane pecci so won holli timɓe wiide yo on ɗo wattu kala tiɗallaji ko woni le leydi Mali ndi fana wawi haalede woɓɓe do kollitiwide won koɓe kani fewtude hande kamɓe laamu hakkundejo ko wona hon ɗiɗo bottuji kañe ko nandi e muɗum. Balɗe sappo e jeego imma daraji faɓe cakko bonandaji gattiɗe fewde rewɓe ɗum timmi ñande aljumare nde le leydi meɗen ndi wattu joni pelle kewɗe le rewɓele ɓe gaɗi ɗo imma daraji fedde neɓɓnodirta addarde humnide kabar rewɓele golloɓe le galleji ɓeɗuɓe kaali hono bonandaji ko sukaɓe rewɓeɓe keɓata nokkuli ɗo gollata garen timminiren birki sembe calɗi.
Batu mawɗo jowiɗo ɗo heɗintingol leydi o ka fuɗɗi ɗum e tawede muɗum fuu sukaɓe jokolɓe fa heewi ka fuu wala e darde wotere
hakkillaji mabɓe an pecci le oɗo golle sanne Ali Cissé hollitindiɗo woɓɓe kollitiwide noon tan watta so tiɗallaji gonɗi le leydi Mali ndi keɓene jogal yogaɓe du kollitiwide wonko laamu hakkundejo hani fewtude ñalawma hande sowona yerɗiɗo batuji kañe ko nandi e muɗum fa keɓen famtade keɗɗen Ousmane Niali Boudi.
Bamo koɗɗo sukaɓe yogaɓe min landi kollitiwide yo hakkille lobbuno wadde ɗi jondeji kaltidal hakkunde ɓiɓɓe leydi ndi hakkille mabɓe sukaɓe ɗu wonko kaala leyde jonde.
Je pense qu'il est primordial et nécessaire de s'asseoir et de parler des faits qui se passent au Mali. La voix de Hungo Sugabe
ana jogi darorgal mangal liddum wana du woni hakkilo e jeunesse bankas e wi mabbe di jondeji nafa fu wala e mun kan non be collectivité di jondeji ko habbibe hore an hani huncenede hore Mamoudou Guindo horeje conseil local jeunesse gennindi
wartu ko ko amen e bato halaji di dum wala ko weli amen no suni wala ni golleji mudine lafi deejere ndu habbe yimbe hebarde ente kan e jole mu en be wada imma draji yalla sukabe jokol ben ana heba darorgal di lamu nukkuje mudin
du won ko taygita tumbotudo jondeji di wala ko ngade tini andare no rafinde na gore le leydi mendini ka fu e tawere sukabe onoko hono Amar Salum Sibeiti horeje conseil local jeunesse collectivité wonko hani waylitede
les attentes quand même ne sont
comme domi di batuji yo hunjunde leydi yaade yeso kodi na kasin charti mo wotinaade di warta wadede mudum mide mila yimbe wawa hunje torraje leydi sun wala ni lamu tenteje joddine
un pouvoir légitime
metintinde wiri di batuji ndartude kabaruji leydi ndi buddi asawere handan sappo e go'o lewru décembre ndu edi kani timmude capantati lewru décembre ndu
waygalo imma daraji fa tewta hakkeje rewɓe ana wondi heɓɓude sembe ɓe kolliti wiide fana ɗiɗo imma daraji yo tewtude potal hakkunde rewɓe kan e worɓe
non wodi ko sakti ko fu pelle ɗeɗo rewɓele ana jaaha tan ɓangal li leydi meɗen ndi ɗum wondi heɓɓude sembe le nokku oddu so won holli timɓe wiide le imma daraji ɗi gondi wadde ñalawma hande no gondi heɓɓude ley hen nafa fa rewɓele ɓe hakkeji muɗen kuncine hoore woɓɓe du kolliti wiide hono si bone ɗi fa ne mbiya soɓami fa gaɗi ɗiɗo imma daraji sabi de ko heewi e jamande famata no golleji mabɓe ɗi gorƴi fa keɓen famtade keɗɗen Ousmane Niali Boudi.
E fuu ɓe rewɓe ko ɓuri hewde mabɓe de fuu yo haabuɓe rewɓe eɓe gondi haɓade e rafi potal hakkunde rewɓe worɓe ley leydi men ndi hewɓe mabɓe kollitiwide cuɓiraki o golle yo saabi e rewɓe yo ni ɗum wardi keɗɗe ko Sadia Touré wi ko féministe écrivaine.
Min mi cuɓaki haɓinare rewɓe miɗen miila mi debbo noon ɗum saabi hannde somi ɓami ɗi haqqilleji haɓunde rewɓe mi taw ɗum le galle amen haɓinagon rewɓe yo on haɓinagon hakke bani adama fuu
ngo haɓo yo ñaaƴo noon ka golle mum wona ko yaafi saabi ñande fuu a felete ɗum wonno ko tene samake activiste féministe holliti wiide
torraji heewɗi ana yoweede rewɓe fa hannden ley nokkuje meɗen nde yawore e nannal muɗum ga ɗum e tawede fuu en wurandu muɗum
e wiɓe haabuɓe rewɓe haɓantoɓe rewɓe ɓe jokkinango haɓo faaɗo ɓe jaali ka ɗatugol fa hannden ana juuti e wi mabɓe
waygalo balɗe sappo e jeego immadiraji gonduɗi waɗeɗo noon fa tewta hakkille rewɓe kae sukaɓe rewɓe timmi aljumaro ɓe tiini
awo foye fewi ɗo kabaruji ɗi puɗɗata ɗo ɗo en kaaliniɓe hollitindi wiide haalaji kewɗi kalama dow hen fa yettoyo sariyawol mabɓe ngol ɓe noddirta 13-25 ngol kañe sakkade torraji gatteɗe fewde rewɓe fedde neɓnodirta addarde huncononde hoore hono golloɓe le galleji ɓeɓe kaali hono golleji ɗi gori ñalawma hande ɓe mbi fa hannden sukaɓe rewɓe hewɓe kañe bonanday ɗi gatte fewde muɗen so jeehi fa golla le golleji ɗi fuu fota le ngallure bomako nde keɗɗemo kanko noddirteɗo madame Diallo Astan fofana kanko laami fedde neɓnodirta addarde mali nde komo sifi dow hen
adas minede meɗen jogui hakke ko yaata capanɗe joyo e golloɓe gomɓe e juuɗe amen woni ɓe joɓaka le hitande 2021 komin limti ko yaata sappo e taton woni yanaɓe golloɓe hewɓe woni kollitimɓe min wiide piyama minen hakkille gomin ɓami yo hollitinde famminde kanankoɓe leydi men ndi torraji gonɗi dow amen min kolliti sukaɓe rewɓe koɓe gaɗa ko walda e sariya fuu ɓe martina min kumpa fuu ɓuri ɓe jaa hedde ONG ngaji kañe baali kuminiɗe ndenago mabɓe
ɗum naɓata e yewtere amen mini mag waygalo arande talumaaji ana yidano sanne inraabe ami
a wo fay fi alisiis arande sukabre hobele be ana kabbataade maaji de sanne ka wattu jono fu fotali ngalluji de ko heewi mabbe fu horsina dum wobbe borno robbuji wobbe ngatta zipuji wobbe mabbe dum gadda pantoloji wobbe tan fi baawa taada disaybe jaati hono andabe kabaru fina tawa leedi me din di ka kulliti wiide be gonde yoppude hono ko leedi di andi saraabe sukabre hobbe tinno pammina bibbe muude robbe o yella hon taada maaji de kabbirte fa kebe famtaade kedden usman nyaali buudi
arande inraabe meede ana korsininno taada maaje sukabe handen ana fandi ko jidi gal kadugal hewbe mabbe fu robbe ngaji zipu ngaji e pantalon ngaji buri yidde ka yogabe mabbe kolliti wiide fa handen ana korsini taada maaje yogabe du kolliti wiide korsina dun sabe baawa habbude gal kadugal fa gasa
je prefere les bagnes
minke mididi taada maare dinande bornade pantalon kan oro budi suno halen ma gonga borna ko pantalon kan oro budi ana weli amen ga taada maade du yo fina tawa meden sabe dina ko hewne bornodi ga taada maare suno wala habbadum mimina taado so mide galle ma so mide mili yaltude
di sorti je l'aime bien
andin do kabaru fina tawa fode Moussa Sidy Bé wana calani do borna gol kadle godde ka o mandata e rewbe handen jukina habugol taado maaje sabe do nyaajo debbo non
borna ko kadle yogaji antun ana wada tigno jartle galle sa borna kadle yogaji antun ga anaton sabe hoyna galle modon jaati atillon hoyna yimbe yogabe kase antun
vis-à-vis des autres
o andin do fina tawa ana darte innerabe kullita bibbe mube rewbe no taado maaje kabirte
sukabe jokolbe dinon ka yonkime itamale ngallure to
a wo fay fi o do bonanda wadi ton talatar jabbinonde le ngallure do waliyabe 333 leli dum wadi le nokku noddirter yobu tawole den mabbe noddirter sankoroy non soodi be mum tambe kolitir wiide micciteden wakande bonanda wadno le den do ngallure sukabe jokkobe wombe tombe metta masande be ngadi do hen du imadraji ka wob anton kolitir wiide be tinnobe baa berde mabbe fadi basiji mo hakkunde jali ni gondi tondi kedden yimbele tumbutube ko be cifi do hen
mais la seule manière actuelle ko hani wadede joni be kolitinde himbe Allah ngonda de jam e deejere jali yi fu njotto do hakkilo njodi ngata fay goto wagna si bandu watta fu so ndon wadi no biya suka balebe mara munyal tawen en fu kani marde munyal so ana don ko wadi joni dum ana metti yonki sini masiba wadi fa maydi wadi ni kani joddade kaltiden ndartem pamre
isi comprendre
way galu le timmodo yontere mi ngoni hodo won ton ko weli
aywa sedo ko kalte li hen biya ngombe falle ngalure kaynde biibe wan noddibe ton kanko noddirti iba wan wakati 21h o tawet le nokku mo noddirta eclipse on do wattu goto furdu gubal gal noddirta bifenix gal wiama tawet le sal lamisa bangali to sigasoto
do nawata e milki sambe chaldi figol balon le coupe confederation africaine gube mali di fundialtinam
non jatu wori alisis stade malien de bamako wattu jono wakande birfitono yadle nokku noddirta ben gazi sobe kawrtone al ali de tripoli holi tam wiedde be jano tiro binde tombe chami micite de wiido gubal noddirta gal fc bingangongal 2e division wakande be jano nokku noddirta musaka be ngatta ton baddite be keba fe baddel gotel wakande be ngartono le leedi meden di be ngadi baddidi ka dum hejeta be jalti le figol balon
chaga leedi ni nyaloma 6e journée o fi
dum won ko noddirten ligue des champions ko alice c'est bien dum fi ton bien tan won gube du kebude jabbade wattu jono dum manchester city kanye paris saint germain fa jotten ad liverpool ajax real madrid kanye bayern munich e lille fa yotto chelsea be ka fu jabbiki wattu jono inde andite gotol gubal gal noddirta barca gal yama dum gasanay be fi sabi de wattu jono be jalti le hen barca ne wayli yeltinede le odo nokku ile saison 2000 wattu jono be jambi pi ko noddirte europa league ko
way galo mine mila jonga dum katte ka warungaji
non wori so mbog weli tan dum yoni bilede ali cisse bien sou kabbe faande fed be jafe ino konno bandirno do e sede yewtere meden dum detten tous o grande de wara tiagal solado jabi